kufa abantu abo abadda kubye tulese ne bonona ataki note bakiwa banga ne bawa kazi kwa jo bandi kikozoli mudiro naye babira maka kunkunamu jo mugenzi bakugumuka nkwata bienga iza ne babinsuza abamukira mazo kolekerezira bonna balina kyebeerabira tine bw'okulungula emyaka kubakole kibi omusiŋŋaana kubuzaabuzibwa n'ogula ebijinji ng'owooza muzimu twagusiba wabula obusungu bwa mukama bota obugamba nkatayagonja ddala kiki ekiri mu nnyumba ya kafeero ng'ogyeko ekituumu n'obumanyi emivu yegikolebwa abaana ne bannamwandu b'olowooza ennyo gwandirya ebyo n'ebiggwawo kale ono twanigambe oba yanywanga bunywi mwakubye olw'eggwanga omutundira amaka kati empewo olwo yamufuuyira ki so nasooka n'embiwa ekyanya nga mmanye biriiko abagombolozi naye munywanyi naawe tensingo tesekani nolaba ebyo n'otuula mwenyonyodde bwe nakowaleebuleebu koye nti senga babadde babo ogamba nalisirise pawulo luŋŋamyako mu ngeri etaasa ekyomusima kyamususeeko wabula kasita mmwe mwekunamya mwanitaddeko omusika gwe yalonda kuba yakintuma ekyo kyabalema era yagala abeeko byabaluŋŋamya muli ku mbazi muwasatuuke kubyama bye mmanyi nga nze sandyagadde ebbala mu nziina kwenange n'oli abalina abaana walombelwa tukera mu nnyunja twandibalaze famire ezakuuma ebyabalekerwa bwe zikulakulanye ne tubalambuza ne bamawube ababirya n'ebiggwawo balyoke bafuna enjawulo okuwunda n'okusattulula kale kijja kubeera ne faamu ng'omwana tamanyi ntebwekamibwa yandifuuka ebiziringube n'ebyokyamajani so kya bugagga kyamalawo buli ke waleka abeera akagala gy'obeera nti wamuzaala omu naye bw'alina obbalisa nga gyebinakkira tebimugase sebo ne b'oli ba pulezidenti n'ozaala emiziina gy'abaana b'ofuga onyaga babwereere tamukiraalo ne weewummulira maali kyalire maabamulekosaanya mpozi bali batebagadde anti ekiggwekereza enkumbi n'esuluulu kigigunguyiza gina emiswangali gye twazadde gy'obeera enzalo twanywanywe basobola ennimi ku facebook n'abanga wenya abamwebakako mwe muli n'abagunda enjaye n'ebitamizaffe bye twabudde bw'omunenyeza mu bantu g'oswala bali kumanya gaffe bagatyoboola bino mbinyumya n'olumu nkaaba pawulo ewa mukama yazaaki musajja watu n'okunywa enguuli gaali endagazibu ga bulamu abaana e bandibadde nga baganda be mu buzaale bwe obutankanibwa neetonze ku lwabo olw'ebyo ebyaliwo tuzaala mibiri nga bw'obimanyi katangaze ku buzaale bwa kafeero weewaawo nga bingi byogeddwa nze mmanyi ekisembayo sooyo dembe ly'okunoonya kyempitibwa musajja munnakyagwe simo gya mbere muve ku mpulubujuza abatyoboozi bwe biyifuukamu ebijoboobwa omwana alyagala ndimubbirako n'emikebe gyetukuŋŋaanya girizaalire mukama wabatakusaasidde gifaanana emmesereka mawoluwesula nedda ku bigere bya nnyinimu bajula kutubuuza ine kiramu kyo ebyakasiwuukira byali bitya waliwo neba kubebyasi ato yogole nale kusautwa engera yomodale tagula chibanja nokutungula kumulambo yi tebisirikirwa nayapana muganda wange wamulimba nyo abana nzigira enjala mbalize mwakwekwe yako ne muntuka mbalengera mukoza mwenyangu ozungu okulaba nyolaga manju nomulira nkwale yayetakula ddina oyakuzaala asoma kyakumeka oliko wasibako yantumye kugambe funa ennaku y'obwogiwummuliza akataka kaliwetwamuganzika temugeza kukalaga abaguzi mubeko neyomuteme nkumbi kubemanya okubulula abantu temumalanga gabike yakola emmali ye musooke nekola ebikuŋŋaanya mwandibulwa n'ezigula obuugi ng'abakoddomi ekiralo bakigobye ekisanya bintu byafudde adiministrata gye n'olowooza ki teekawo etteeka erisiba bizanyiramu nti omulimu gundi gwafa gutya seremba w'omutima yejjayo ebubondo mbwe yekatendawo bisaabaliyo ekitegeeza nnyoko yayendera mu fumbo bannanga ekisana nakkolima n'olaba shaire yeetunda ngawoza sekandi yanzaala ennaku erimu okkola amannya n'ebizeeza engeri ebikwesibaku yeni enagigobye wange era omusiguza tabanjiza temugeza ne mumbolanyiza abaana bwematujoga ne tubasiriikirira ajagala bakuggyeko omusayigo ofuna watuufu wogusa weewala bali kusimula gye babase bana bakayanira ebyobusika nze wakitanga ebyamaze otuuka era wali omulenzi gwenzirako akikitanyiza nsule mu ddiiro n'ebyange yali yabingobamu bebyo bituukunnamiza emisingi nga kuzaala yakulembedde nze n'olunaku lwe ndyabulira ensi eno ndisa ekikko wentawanyiza oluyimba lw'abasudde lumu bwe luti nsibe kakadde leeta z'olinawo lukireeza omuyimbi wa taanu gwe mutuwanira nga bwakooka ono yandibuddwa mu yunivasite ebuddu n'addamu okutinta buto nakukafero gwandibadde gutyo ng'abasomesa uganda beerinawo ŋenda mu bbulamu essomero abawagizi nsaba nziruukirirwe n'abayizi mbasuubira okuvayo mumwe temubanyimanga n'empewuka ku lulwo gy'abakoledde ensi eno gisosowazibwe ku lwab'enkya buno obudaali bwe mutandise okugabanga mbulabanga empale ekunukidde bannayabufuzi b'ebulaya bubbula kambuuze kiki kye baatujona ng'omuntu omufire lutaaya asinga bakatikkira abayise twandizimbyeyo eddwaliro mu mannya ge kuba yalwanyisa nawukeera mpaddeyo ettaka okubeera ekyo kuludde n'ebirooto byange byandirase